wakati wenu shangilia. Fani ni fani, majungu weka pembeni. Semeni asarani, siyo gizani, mani hiyo hi-fi. Oh na na na.
Sisi fagio la chuma, ali prizona. Mana budo za kimia, say once again. Sisi fagio la chuma, long time ago. Wanaotusema, and they will say no. Sisi fagio la chuma, ali prizona. Mana budo za kimia, say once again. Sisi fagio la chuma, long time ago. Wanaotusema, and they will say no.
Na hivi ndipo chinga wengwa na posania. Eti mbla mfuta bangi kia kili kapotea. Wanani sana sivo hivo jinsi nilivyo.
Kila mtafaha.